Ngai wa maithe githuri kiinya gituraga kuria gutugiru Nigutherera nyarireini ciaku o aguteithio wakwa umaga Iwethaithanira nguthaithanirira ngoro cia andu aria mutuirie ndugu Acio maturaga metha guthiu waku niona uwera iyo yarire Dimera moda nyoyo wote umakinyeri gani ndavawa marodio nadayo makinye nadayo atire nadayo dayo amotle kaigairia ore amorune abete metego yake riumagarero na iondukiro odie na gozoka neke amakenene Namuno gushoka we mugima Iwe wadhaga duma no athotheri Athereri anduaya kutheri wama Magoro maoma tigatie uruike Na thigino ya we magunage Marathimera muthe nyoyo wamuthe Umakinye niga iria wega waku Marothie nadhayo Matinye nadhayo, matinye nadhayo, dhayo amotwe keiga ireo. Emwe maodone magotha gaiga muthenya wa mundu kalitwa Kenyita rothe yake oria nena ku muthuku miaka ioronekera Agotha ithaigerera mawira mao andu ni ahurire reke tuona kendie na waria maremetio maekimera muthenya umuthi umagirire Marathimera muthe nyoyo wamuthi umakinyeriga iria wega waku marothie nadhayo makinye nadhayo matire nadhayo dhayo amotweke igairiao andagwataniro ya mathiini wao iniguo uiruage uikaro Endo amoturio mateithuranaga Niguo nawe uture thiini wao Watumire Isaka ande na riua Akigetha na kiria riua riarite Gutira makania muthenya anake Aria utongoretie matiuraga Marathimera muthenya uyu wamuthi umakinyeriga Marothie nadhayo, makinye nadhayo, matire nadhayo, dhayo amotweke igairiao Mokoine makugo tire kedotare Ombeta iliombere amorei Ugotiderera tigote maida Negoedo taidio kore okeoneka Nidado nekore kaya mamenye uo Netore amatega gira matu Marathimera muthe nyoyo wamuthi umakinyeri Marothie nadhayo, makinye nadhayo, matire nadhayo, dhayo amotweke igairiao Marathimera muthe nyoyo wamuthi umakinyeri igairia wega waku Marothie Marodie nada yo, makije nada yo, matiga nada yo, dayo amotwe kaiga irio.
S2 Square Records.